buliwe buchanga tambuza kasobonga negenderezo obutagwa mu bunya sanji agadde amanye nti mubegoro okuba guno mukwano guntuma gunjagasa yera kiba kizibu nnyo okuteebereza nti naye bwatyo bwawulira
Buwamba hiyantwala yera